Zulu snap, man. Hey yo. Hey, I think I clean as a prep on the tongue. Wrong five. It's a bubble and I'm mad. Sam, I'm Zulu snap, man. I'm song as a. Get talky freestyle, Sam, man. Abakhona mini talk kule industry so sike mina kayiboru uyayifila ufuna ukuthi ngiwe still I'm flopping and cina ngithothi vimbilana and talk inayizibani bathathela mina ngena story just keep on ngay talk into sendayo futhi angisele ngani imone bhokhi nje sifana ngingangamela angiphilile nje kuyasanganeka mhlawumbe make a living mongijaji usukungisanganela ntakalela ukuthi ithonga lami langibhalela bad advice mina ngithola ngimbithuna lakho makubaba iqiniso kushuthi ofisa ukuze imkhuba yakho iyona lenga ngibeli liba lakho mina ngishimisho eyisibhamu ukugcintsha inzila yakho too many kings ikoti iyodwa ngizokujezela lokho too many things ezingenza ngidinwa ngifuna ukukhipha isibhongo ngiphethe iskill esenza ngigide umina owenza ncona hayi if I end the shit then why this nigga switching up futhi mone nkinga ungenza ngimina manje sihlinelana I can rip up our drip, man, Sanda. Rap and get industry overseas, man, Sanda. Abako kelly, pay for kicks, man, to fuck it, guys. Abang Monelli, ngawa mchilu, suka singa sub. Mung I for jelly, ngawa sini, yazu 20 gram. Angegan rap and gay number, mokunang gengen gay number, who number banjo most band. Chaka putu boss bamba, wayunga kulu sum tal. Basing min and kele zanga, I keles. Nashayula nepenga, yen zanga, I homework. Cause very twelling what? Been peddling niggas, gengen and cheese, and impegan gen bizang, it's umino twelu lag. Manja man rapper said, listen up, cab. Bakushawa mapesha sehamba ngezingi mawuthinta mina uthingiswa ngomhlaba indaba yakho isibangwa nezimo ngibhodi my bruce ebese ngifile ngivuke futhi angani ngigodli kakhulu woyi mamkhulu why you tryna copy you fool nikhono lami lokubhala ngenibuka niphuma esandleni ngaduka mshana ngibadwadla ngibamisa kabe emkhulweni ngaqala kudala ngibajaha namanje mshana ngibayeke zonjanjini ngaloko sathola idis soze siphelele oshatini kunaloko singa-80 beef
hayi amen yaphela le beat manami Snande ayivale mwanami ayivale kodwa bayazazi abanestori akunastori namuntu maunestori nami hayi ngavele ishayize manje sibane sikhahlelane nge-lyric phela ngisele ngayo mst gcwala mZulu snap man